ebimu ebintu ebyo byebimu laba bifaanana 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 ebimu ebintu ebyo byebimu laba bifaanana
Yamalaka wine is a jackalaka whiskey, the bad boy guy in Batati Kobis. We come across a new Katanika Botanis, who will be the Wagulundi, who Titanic, who Titanic, Kalina Kalina, Titanic, who Titanic, Kalina Kalina. Chop is in a go was in Bolobotu, Jagalan, Jagalan, and the big bottom, save a book of Yanja would say.
Baby Moo. Ebintu ebyo byebimu laba bifaanana ebimu 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 ebintu ebyo byebimu laba bifaanana
sembira babulabi Ebintu ebyo mbiraba bulabi nze nensibiriza amaso Olw'okuba byebimu Oba mutono oba munene Byebimu Oba onyenyotya Oba okakyusotya Byebimu Nzono wange Amala Dalina sente, yeah. Toji kwata kuhoya, oboli mugwere, oba muganda, oba muchiga, yeah. Byebimu, abazanya muzanye, yeah. Abazanya muzanye, mukoleve mukora. Kisera abasinga bagamba sendya kugenda abasinga bagamba yeah sendya kugenda nechirwade wechiria ye mchokolebyo yeah chechimu echono nechori nechono yebimu
Jeremy Cree
Byebimu, ebintu ebyo byebimu, laba bifaanana. 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 Byebimu, ebintu ebyo byebimu, laba bifaanana.
Ba mulade kubusa boy le mila kutopo wabino sivya boy boy Utwale kumubala mwye kuchingi kwa kwano labo beje usabala Bibusabala Zibula masu gula banze chendaba kubo vyonga banze sivyendaba Tudigide tuchakale tunyumiru gula mugena vikwala mwajibala fito vinyiga Bila kunia baby girl Bila kunia Bila kunia baby kankulage nangebye nina Yes Better know this kaboom